Burn on a chung.
Zedlouder.com.
Play so in the build. Or cash J Mole.
Let's go. I'm just trying to be musica. Na uja wene afuna shea yake yake.
Hello, Nani.
I've been passing for so long. Mukafu sevene bomi fetisa ina macheke.
Ati beba chitika ni vevi. Bosa yoti na mavevi. Seven that we ballin' in silence. Junior makaka na palace. I don't need no validation. Bigger than Kiliki Yonzi. Bali fulu chiguli neneka. They don't know my story. I had no slightest kulu. Penenenze mungone. Nina kula wofu tiki la si story mune. Kambambo papedi, I never thought I would do that. Ukani ona ni someone ni siye. Inezo hizi vaya mazale, 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 mazale. Ile kia mazale, 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 mazale.
Onya chende mwamba nga tulinda mazale. Onya chende mwamba nga tulinda mazale. Onya chende mwamba nga tulinda mazale.
Life is sweet nga mosale mona mbuka na mazale. You and me we are not the same. We uka suna vale. Ni mazale nkavula phone yona ma notification. Nigga I'm on a new frequency but ni libe radio station. I've been down bad no pogona. Pamo city I'm the new dawn. Nikangena pamoni shopping amonga nilina coupon. Life ikankale soft monga ni cushion. Ya jama days ni kadezale ni shini kuma tuition. Ya come from nothing, follow the big bang theory. But ya pa the way I bought chikanga cherefu walize mfioli. Ni nakapitia moza ni chitia ko forgive please I'm sorry.
Ukani ona ni someone ni siye. Inezo hizi vaya mazale, yeah. Mazale, yeah. Mazale, mazale. Ile tia mazale, mazale.
Kwale, fulu niri na mashabe. Simtola mwarale. Notulo teti ndale. Funtila kumasagari tigwale. Pono napo muntu charikale. Sibale, kafale. Weza mafuku mnyuka sailabe. Mane machine krrrra. Sente million jebele ya. Kumulamo cha. Nifona kuswa isa kumabua bu. Swa. Chonti lenga ulina zanga. Ni mangala pita ni impwa. Dabatika kumana usaka indana. Niso imozi yoshinkwa. I'm calling though. Ni baron do. Sungunuka vibe. Rolling bo. Sunga jakili leva. Nona chongo kumendo wa vala boringo. Itoro shili 4.4. Yose nilipa ma shopping mo.
Ukani ona ni someone ni siye. Inezo yiviva ya mazale. Mazale. Mazale, mazale, ile tia mazale, 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 mazale.
Onya chende mwamba nga tulinda mazale. Onya chende mwamba nga tulinda mazale. Onya chende mwamba nga tulinda mazale.
Exclusive to zedlouder.com.